Murderer.
Kazimbulira bye mbera nkola, nkyayise bikusumbuwa, leka nyumize byali byalema. Kansuubira sikusumbuwe, tonsange ko wadde ne bala, guno omukwano nze nkwesiga. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno. Baby love it now, baby love it now. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa. Baby love it, baby love it now. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka. Kimuli kyange, sikugabanenga ne wendwala. Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka. Ebisenge by'omutima gw'onyagala bibi nga byetaaya. Kuma omutima gwange wano mpulira nnyo nga nkwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga yakayaka nga ttoola. Onkuumira mu nsanyu baby ndaba twesaana. Omukwano guno, omukwano guno. Baby lete no, baby lete no. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa. Baby love it, baby love it, no. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka. Kimuli kyange, sikugabanenga ne wendwala. Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka. Kimuli kyange, sembera mpunye kukala. Pretty, 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 pretty. As in me boy them pretty, sweetie, pretty, sweetie, pretty, pretty. Baby, from in love I'm into you. Chung and bird darling I'm into you. Curse all the words as I come for you. Who gone better for you, no doggo. Na yembu so aye. Oli jaje ni mangangu yisego aye. Onyambanga we kuita. Wabula chimuli chame. Jakwagala mpita wentuka. Kimuli kyange, sikugabanenga ne wendwala. Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuka. Kimuli kyange, sembera mpunye kukalasa.
Remember where you got it from. www.